CK Music Promos.
Zambia, Tanzania, Akachi, Johnny the Sniper, na the boy Shalula, Priesta, I surprise my bad combination. Juni like a nice last eye. Fab Joe, my producer, give them the colors.
Mami, show me your love, cause I'm still missing you. Mami, show me your love, cause I'm still loving you. Futi,
what a kamutima. Mami, akanono akamutima. Bra, adakwena te kuyumfwa. Bari webo fe mami kutina zine mfwa. Tawasupira tawa mamanya. Nangundi autichi temwiko na sungira. Tabachirupa vali baula. Nangushiri kola fuyono na sungira. We muturupa fe wadinzi we umari fakari ose. Ukutu aiwe wasu. Oh, we mkwasu niwe sniper stepe.
Mami, show me your love, cause I'm still missing you. Mami, show me your love, cause I'm still loving you. Futi,
wadipwata akamutima. Mami, akanono akamutima. Kapena vena mama funa chokongola. Chikondi cha peto basura. Kapena vena mama funa chove njerela. Ineri mafuna lafu yote njerela. Kapena vena mama funa chove njerela. Nima funa lafu yote njerela. Prista, jiro weka njiro ye. Nima punta, nikalanga jero wina. Nifuna kufunta. Jiro weka njiro ye. Nima shenta, wamine nima kone sesta. Iwe esta. Jiro weka njiro ye. Nima kuta, nikalanga jero wina. Nifuna kufunta.
Show me your love, cause I'm still missing you. Mami, show me your love, cause I'm still loving you. Futi,
wadipwata akamutima. Mami, akanono akamutima.
Even you wapi baby uko liko kwenta. Mami nimekukumbuka. Usiku mzima ninashindwa na kulala. Kichwani mawazo mia menitawala. Nakosa la baby nikikuwaza. Nashindwa kula baby nikikuwaza. Hivi ni wapi baby uko liko kwenta. Rudi mapema mwenzako nazidi kota. Ukiniona baby jinsi nilivyo. Tofauti baby hey na mwanzo. Nimemisi baby nimemisi. Nimemisi penzi lako.
Mami, show me your love, cause I'm still missing you. Mami, show me your love, cause I'm still loving you. Futi,
wadipwata akamutima. Mami, akanono akamutima.